abatakabanira eddembe lya bannamawulire basabye bannamawulire babere beegendereza wakati mukeeterekererako okulonda kwa bonna okwa ssabbiiti eno ku lunaku olwokuna. Bano bagamba nti mu kiseera nga kino wabaawo oluusi ebikolebwa ku bannamawulire n'okutyoboola eddembe lyabwe nga basaka ageekuusa ku by'okulonda. Akulira ekitongole ekitakamanira eddembe lya bannamawulire ki Human Rights Initiative for Journalists Uganda, Robert Sempala, alabudde bakagasaka okukola egyabwe mu bwegendereza wakati mu kusoomooza okuboolekedde nga n'okulonda bwe kusembera. Sempala era akubiriza bakulira ebitongole by'okwerinda okoma ku basirikale baabwe oluusi abayisa bannamawulire ng'ebyokuttale nga bakola emirimu gyabwe.